Hold on to me, don't go. Hold on to JD, don't let it go.
And you tell me
another guilty beat.
Don't go,
please don't go. Ni ko apa na pungo ja, don't let it go. Ni ko apa, don't let go. Ni ko apa na kuita, please don't go. Ni ko apa, please don't go. Niko hapa na kungoja, don't let it go. Niko hapa, don't let go. Niko hapa na kuita, please don't go. Niko hapa. Na kila siku zinavyo kwenda, nimekaa hapa na kungoja. Fanye yako malize, ili niwe nawe. Vituko vyote na mambo yote, dharau zote nimepokea. Heshima yote nilokupa wewe, dharau peke nimepokea. Please don't go. Niko hapa na kungoja, don't let it go. Niko hapa, don't let go. Niko hapa na kuita, please don't go. Niko hapa, please don't go. Niko hapa na kungoja, don't let it go. Niko hapa, don't let go. Niko hapa na kuita, please don't go. Niko hapa.
Niko hapa, more wanna be. Niko hapa, my famous hidden. Wale wale, if I forgot you.
Please don't go. Niko hapa.